usipo e nanam usinito e a na kuita ba Nami usini toe a
oh baba hayani mamia usipo nami usini
Tangulia mbele yangu, oh, tangulia. Momsala Bambele, follow, follow, follow. Show me the way. Open the eyes of my heart. Where you lead, I will follow. Dunia nyuma, Momsala Bambele. Sitarudi.